shuma ngona kiri ko avuye buzima ibi bihebi minduki umwijima aho ndi hose mpora nkubona nshuti yanjye akadasohoka ese ubu n'inzozi ndazagukanguka ngo nkubwire byose naruse ese ko nkukumbuye mbaye uwande ese harumeze nkawe imana izarema I miss you kuki ugiye kandi hari ibyo ntarakwereka mfite agahinda umutima wenda guturika gusa ndakomeye I won't let you down nzakubera utari nzakotana wakumise gonda naza nkaguhobe aho ndi hose mpora nkubona nshuti yanjye akadasohoka ese ubu n'inzozi ndazagukanguka ngo nkubwire byose naruse ese ko nkukumbuye by one day it's a heart.